yale da ni muhimu
malu ya chaje ze
special
ganja nyingi kula story guni kanda mbili guvumbi mtoto boy guni kanda mbili bila kitu kwenye mboli slete tamaza mwili baba lisema ni malize soli hadi kanda mbili mami so told you my breaker michezo ya moto kableta mami so told you my breaker michezo ya moto kableta bila kumonesha mamsa kuitisha kwa lifestyle takujua kusutrapta anijita drunken master yani kama mesa tuka domtown mtoto wakitaa kwenye spotlight mwambia ni mnyama anayekula majani asije kujimix kwenye dog
na
fight
na minto best by the professor JJ Mona Langa skills za msafiri kondo faridi kubanda top 10 ni we dead alive na tia nanga watoto walo baka kill them all motherfuckers
mami so told you my breaker michezo ya moto kableta mami so told you my breaker michezo ya moto kableta
ganja nyingi kula story guni kanda mbili guvumbi mtoto boy guni kanda mbili bila kitu kwenye mboli slete tamaza mwili
baba lisema ni malize soli hadi kanda mbili.